Zed.
Saldito.
Baby when you tam tam, moyo wangu umefanya zam zam. Kama karuna kuruma vroom vroom, na kwa mapenzi gal umenifanya mpupu.
Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know.
Soft soft, toto weni soft soft,
matete yangu iko parara birera, iko ready kukubeba.
In this life, the little things that you do keep me going. In this life, your prayers mama keep me going. Because of you, no longer bwana mkunaji, samini bwana mpendaji mama.
Swear, sitaki hata nani kanifunza ukunaji mama.
Mdoto weni vitima, kani umememe. Nyumani kwangu weni vitima, kani umememe. Mdoto weni vitima, kani umememe. Kila kona umeniteka dhitima, nisha zama kwa mapenzi yo dhitima. Kila kona umenibeba dhitima, nisha zama kwa mapenzi yo dhitima.
Mdoto weni dhitima, eni umememe.